the duty of every man, as far as the ability extends, to detect and expose delusion and error. I expose error in this generation. Yo, remember, a great revolution is never fault of the people, but of the government.
Mubagambe bechikwatako, mubagamba bubeddeko, mubagambe bechikwatako wanso busungu buzi. Mubagambe bechikwatako, mubagamba bubeddeko, mubagambe bechikwatako wanso busungu buzi. Nabasubuzi emeza bagikubye, omusolo gufuse omusolo, oluseke lubasuseko mbu lubatuse kugumba. Emali mugikwatirayo, ebyokuteesa bye mwavaako, obukambwe bususe nnyo, naye kibandamwe. Lwaki temutuwa visa ne tubalekulira ne tubawa ensi yammwe? Lwaki temutugambira ddala nti ensi yammwe n'abantu bammwe? Mubagambe bekikwatako, mubagamba bubeddeko, mubagambe bekikwatako wansi obusungu buzi. Mubagambe bekikwatako, mubagamba bubeddeko, mubagambe bekikwatako wansi obusungu buzi. Engulo twaziise kadamu omunaku, yamala mu kiyumba emyaka kumi, yazimba yakayumba mwabwera mulubiji n'abaana, maaso yasaaya akaduka kacakala. Emabega eyo gyapowa nga mwafuna akasente akabeezaawo ezadere n'abandi, kumacyanga kudde wakaduuka okukola obusajja ne bumusalako n'ebiturakita ebinene tinyabuliwo mu bukyamu. Yajja ekyapa abalage nti ne kyeyamani amanyi bali obusungu bungi tebateesa bajjayo okugonda myalajana nti kale mulinde nzijemu emaali yange ewone bano obusungu bungi. Batesa bajjayo kukona yalajana mwali tuyambye ne mutuwayo kadde bano obusungu bungi tebatesa bajjayo kukona yalajana abaniwo okusula saako n'ekyokulya bano obusungu bungi tebatesa bajjayo kukona yalajana presha zamukuba era twamuziise bano obusungu bungi tebatesa bajjayo kukona yalajana. Mubagambe bechikwatako, mubagamba bubeddeko, mubagambe bechikwatako wansi obusungu buzi. Mubagambe bechikwatako, mubagamba bubeddeko, mubagambe bechikwatako wansi obusungu buzi. Tumiddeko ku baboda, abaana ba taxi, bamama b'omukatale, abaana b'omugeto.